Rogino moteje taxi be difan be jodi le lekki no be deki attay no be jewta kuna mabbe hebbe jeggita sador maaji mabbe kan woni kadol pilaki moteje taxi yidin
har zuwa yo
fa warde hande wala ummino motere bale bade mun sakomilo wurtata da e maire fa wada lomako himbe amin dubbe no jabondira le sador ma obe nimbe ngoni lemu be jotom be do fu kabu kabu jodino no wada hande bago to mabbe wala motere de fu min chonni de min nyami cede de min kettinake wala fu gollal ngal min gatta dema nino jondo bago to yata gese sakomin keba dema e alla ni min bakkili
to ga Allah muka dogara
sador maaji jonde bibbe adamaabe arzuku leydi ya yeso no duudi sanne sonnobe e mojjinoje moteje benbe biiri hanu kadol pilaki moteje e taxi hune non ko wonno torrabe sanne
da ake yaran ka moto
demuno moteje kampitami ko dun darnane natumi pitol loreji mido wadira nonda demun mido fitta moteje sappo yade moteje sappo ego le nyaloma jon one burta lore ngota ma didi ko kabame mi fondita le sadoro ma mawdo min tawa
ah masala ne won sosai
ah da moto da lokoci
ko motaje no pilono demun dun don buri lumo jonda ko dun darna ne hude fuwalana da bande min jeyi nokkuje go min chodo mi motaje da mi den garta sogeji kan teteta minde min kay motaje chonna nomi na ko natumi ko jol botoji sakuji na watta le lore ko heba ko nyamu den ne onji le torra mawdo min tawa
akwai madalaji diya mana
dudal himbe difa haurabe ben no biir laabi ko laamu niger adi dun beyde de nagu leydi deyno dun haani dun ƴewite gayyado arzuku leydi